Sisters, how wonderful it is to be with you again.
Na minimo baby a obwa no so bebu esu. Kwesi ade bi. Oba sorry twa kwantinte bi e fa techimba sorry. Aho na okweja ne bia ekọ sesa no ho. E pepa no ho ne atacha na e shataade. Oba relief society no. Okacha ye senior ya osesa na na brabo. Minya tinka e fa senior osesa na brabo no ho. Odi Yesu Kristo aje nkwagye no ene de sesa na brabo. She had separated from her boyfriend. Onen impnei jae. Ojae enronum. Ojae namfufa. Eno ojae ejuma oye no kwesi adan soso. She was so anxious to give away all of her. Nane ni abre so be ne boni nyina ade ato ho. No be di Yesu Kristo echi. Meni de sa anopa no. I was, but I know what so be dinyan kupu echi wa hum hum ne, ene kunamu. Ye nyina ya fasa kwan we suda. Amra ye je hum kronkono kaya abrabo hono. Ye kase, ye pese ye hote. Emre bie ni waa, ye nya, nyanko pon edono sin sa amre ya edine chise ye bebo esu. Emra oji ye tumo. So be fire atum. A few Sundays ago, kwesie de bi etwe mu no. Emra miti Awurade didi mpae bo no. Minya atinke bi wo sane a priest no ka insemfo ano. Etwe no me frere priest no da na se. Sane a obua mai ye ye Awurade didi no. Ma no ye fema me. And I mean, I think I'm no ni fee into me fray and none of my men and a fire. Fain a mammy can say, oh, any better piece of fray. And or day I'm bobby brush him with so bits me. I boa boa irradiated, you know, to any better piece of fray. Send ya mini jay ma or bay, send ya watch church and a ba, sir. Obeti mi abwa amaye ye iradie didi yi. Amaye nyina ye befe iradie didi nya sa atinke. Oba time for from me name no. Ene ne man nine at na asori. Ama na ye den ama no so obeti mi etie. Emra ye fe iradie didi ye no. When ye bida ato da na. Oye nshise ibi se. Mim ni de bia no. Obe dwin apam a oni nyankopon aye na wa dwin niamma wo so osesa ho afi o ka se emfa ho ni sene akosi ade bia beko minim se menya ahoboa ade afa Awurade edidi na menya ahoho tumi ni moja hwiegu a nyankopon de ato ha ma me ade ntine jang ajenkwa no ama Awurade edidi minuanom ede mfaso na ewo ho mai na otwibia se ye bekwa akofa sa apami opese ye ti ye ho na otwibia se ye fa Awurade edidi ya president boy ke papa pakas ka se eno ne bosha ewo Yesu Kristo asempa ni moja hwe egu no so ye betumi ewura nkan nkatanimi mu ni ehu se ni ebeti abrabo ni asesa ye ni ye and their families make and keep covenants but our hearts ache omo omo hwe ye so release society so eni age se ye musua ko onum enya sa apam yi mu the prophet Jacob brother to Nephi prophet Jacob akase to speak to his brethren concerning the righteous women. Yankopon ka che Jacob se on it ni nuani fine won. En kan che yen e wo ye mrem se. Ye ni ebusua mu enya apam. Mi dia dance ye se. Jacob was weighed down with much anxiety as he testified to husbands and fathers.
It grieveth me that I must use.
Papa phone e kunu num se. Eye me ya samodi akasai akasudru so beka sacha moyene ne mamu. Sa kasai moyene mo mamu yemre. Omusuo ni omeni so atoa me o mahiniemu.
To the covenant-keeping women and children of his and our day, Jacob promises.
Jacob has said, "Mon fa adwene a ACP enhwe Onyankopon na mon fa gidie mroso e mon pa enhwe no na obetre mo remu amani humo. Moma muchi so na mon
and feast upon his love.
Mon ye Onyankopon asem num na mon di no domo. Enuanom maanom mede adanseɛ wɔ mpaebɔ mutumi sɛ yɛyi yakoma so ɛsrɛ no mmuaeɛ a ɔbɛma yɛ bi sɛ yɛdi abakɔsɛm so ne yɛtie no nkɔmhyɛfoɔ a ɔbɛboa yɛn mfe bia mmiɛnsa yɛtwae mu no ɛgya tɔɔ tabernacle no a ɛwɔ provo no mu Sankwenshi Emma Asoyman Bebre Rehwe Bebre na busa se adenti na Yankopon ma asem ade si anko betimi ama ejayi anto tabnakuim Bosumi du etwe mu no General Conference 2011 President Monson ka se tabnakuyi
was to become a holy temple.
Yebeye no temple kronkron Nyankopon fie.
Suddenly we could see what the Lord had always known.
Antona yebehu Nyankopon enhyehyɛdeɛ a ɔwɔ de ma yɛn. Yebehu sɛ ɛgya no anto mu sɛ ɛhye no ɛto mu sɛ ɛpa deɛ ɛwɔ emu no ne yɛtumi de ayɛ Nyankopon fie ne yɛtumi ayɛ apam a ɛni awie. Me nuanom ma Nyankopon ɛma yɛfa nsɔhwɛ mu. Ɛdu baabi a ɛduru ma yɛ pii. Yɛhu yɛn nuanom a yɛdɔɔ mo ɛfa nsɔhwɛ pii mu. Ɛma yɛdwen sɛ adɛn ti na Onyankopon ɔdɔ ne ma ɛma saa nneɛma wei ɛsisi ɔmakwan mu. Ɔngya yɛn to hɔ. Ogyina hɔ ebie ne nsam ɛfrɛ yɛn sɛ yɛmbra ne nkyɛn. Ɔma yɛabɔ yɛabrabɔ a ɛbɛyɛ te sɛ temple fɛfɛɛfɛ. Wɔ Doctrine and Covenant 58 verse 3-4 Nyankopɔn aka kyerɛ sɛ yɛntumi mfa yɛn ni ɛnhu nneɛma a Nyankopɔn asiesie ama yɛn wɔ daakye mu. Nso agye sɛ amanehu pii akyi no yɛbɛhu deɛ ɔpɛ sɛ ɛyɛɛ. Daakye bi no yɛbɛnya nkonimdii bebree. Me nuanom maa no, menim sɛ Nyankopɔn wɔ nhyehyɛɛ ma yɛn nyinaa yɛabrabɔ mu. Biribiara nsi kwa wɔ yɛakwan mu. Onim biribiara. Wayɛ krado sɛ ɔbɛboa yɛn sɛ yɛfa nsɔhwɛ mu sɛ yɛfa yɛde yɛ abrabɔ to mu ogyahwɛ agu no ma Yesu Kristo de ato ama yɛn no apam a yɛdi so no ɛyɛ nneɛma a ɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛnya akɔ yɛn Nyankopɔn ho. Yɛdu hɔ a nhyira wɔ hɔ nyinaa ma yɛn no yɛbɛnya. Afe yɛtwaa mu yi masrɛ apɛ Onyankopɔn dɔ no sɛ menya nniɛ ɔwɔ m'abrabɔ m na mate temple apam no ase. Mmerɛ a masrɛ saa mmoa yi menya honhom kronkron no nka ho wɔ m'abrabɔ m. Mekɔ temple a metie nsɛm a ɔmoka nyinaa ɛtie nhyira a ɛwɔ hɔ ma me. Me di adanseɛ sɛ me gyina pintin sɛ medi Nyankopɔn akyi a ɔma me berɛ so ba fam. Ɔma me nya asomdwoeɛ wɔ mpaebɔ a ɔnyɛ nyia no. Ɔboa yɛn ma yɛdi yɛapam so ama yegidi asipim me nuanom mmara mombra nyam nkupɔn fie na mongye mu nhyerɛ ɔde ato ha ama mo. Ɛtɔ deɛ bi a yɛn mmaa no ɛkwan bi wɔ hɔ a yɛfa dwene yɛn ho saa ma mmerɛ yi na ɛwɔ sɛ yɛto nsa frɛ honhom kronkron na ɛbusa sɛ wei na nyankopɔn pɛ sɛ me dwene fa me ho anaasɛ bonsam no na ɛma me dwene sɛeɛ. Medi adansen sɛ ɛnyankopɔn a ne dɔ wɔ hɔ ma yɛ afebɔɔ a ɔdɔ yɛ mapa no ɛwɔ hɔ sɛ ɔbɛma yɛhyɛ den ɔnni hɔ sɛ ɔbɛtete yɛ akwan mu. Ɛdu baabi a yɛdwene sɛ agye sɛ yɛnya LDS abusua a ɛwie pɛyɛ ansa na yɛtumi ɛnya nyankopɔn confirmation. Me nuanom mmaa no sɛ ne nyinaa ɛtwa mu a daakye no deɛ ho bɛba mfasoɔ no ne sɛ apam a yɛdi so no ɛne gyedi a ɛde asi hɔ no ɛno ho na ɛbɛba mfasoɔ. Medi adanseɛ sɛ yesu kristo yɛagye nkwa ɛnam na ne mogyahwie agufo afɔrebɔ no nso no na wotwi biara no yɛbrɛ ho bɛte sɛ yɛkɔ awurade adidie no mu a yɛbrɛ so bɛba fom na yɛbrɛ so bɛkɔ so ara ho ate na ewiase awieyɛ nom no yɛn ho bɛte ama yɛanya nkwa ani awieyɛ. Medi adanse wɔ yɛn nyinaa mu awɔ yɛ dɔ ne dɔba yesu kristo din mu. Amen.